Makaifuwe wokendeza ekirwadde kya kokolo mu ggwanga ekitongole ki Kampala Capital City Authority wamu ne Uganda Cancer Institute bitadde omukono ku ndagaano okulwanyisa obulwadde buno wansi omukago oguyitibwa City Cancer Challenge. Akokolo ate abantu asukka mu 200,000 buli mwaka ng'ono asinga kweyolekera nnyo mu kokolo omwa gwannabaana owamabeere ne kansa owabasajja prostate. Abantu abakwatibwa obulwadde buno buli mwaka basukka mu 300,000 nga n'okusinziira ku ssenkulagana Cancer Institute Dr. Jackson Yoremu. Akokolo wakwekubyamu emirundi 2 omwaka byane guno atuukira singa tewali kikolebwa okuzembera mu nteeko. Nankulu wa KCCA Hajati Sharif Abuzeki agamba nti omukago guno gugenderedde mukakasa nti buli munnakampala amanya wayimiridde ku kirwadde ekya kokolo w'okujja obujjanjabi n'engeri y'okwekuuma mu butakwatibwa kirwadde kino.
Abamu bakwa tebannagezaako naye ng'ekibasse si kansa, ekibasse byebyo bye bayisemu mu mitwe gyabwe tebeebuuzizza, tebayambiddwa okusobola okuba nga bajjuntuka ekizibu ekyo kye baba bafunye. Tugenda kukwatira tutya awamu okulaba ng'omuntu oyo yenna ekisooka gwe okuba nga tofunye kansa we tutandikira, bw'oba omufunye tukuyambye tutya obutatuuka ku terminal stage oba ku stage esembayo ey'okugamba nti kufiiriddwa. Nga tukoze biki? Tukuyambye okutegeezebwa ebyoyina okukola oleme kumufuna. Bw'oba omufunye biki ebyoyina okukola okuba nti osurvivinga obutakufiirwa, kangambe oli mu kufuna treatment otegeere wa woyina okgenda era bwangu ki bw'oyina okukozesa oleme kutuuka mu mikono gya Uganda Cancer Institute oba mu healthcare facilities zaffe ng'oweddeyo.